We thank the Lord for this new morning that He's given us.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloku kusaba namhlanje sinikeze kona.
These days we've received a lot.
Kulezi insuku sesithola okuningi kakhulu.
And I trust that each one of us, that the Lord is busy working in our hearts.
Ngiyathemba ukuthi kulona loyo okuthina nathi ukuthi kukhona uNkulunkulu akwenzayo okuthina enhlizweni.
Shall we pray together?
Let's stand up.
Lord, we thank you for this new day.
Nkosi Jesu siyabonga ngalolu suku olusha.
A day which you have created, Lord.
Ngalolu suku olwenzile uNkulunkulu.
And we pray that you will speak to us through your servant.
Siyacela Nkosi siyathandaza ukuthi ukhulume nathi kwinceku yakho.
And that you will quieten each one of our hearts.
Uthulise inhliziyo zethu.
Amen.
Amen.
These days there's been a word on my heart.
Kulezi insuku ke kube nezwi elisenhlizweni yami.
And I've often gone back to this word.
Kaningi ngibuyela kulona emuva kuleli zwi leli.
That is the parable of the sower.
Lokho izwi leli lomtshali.
And it is this ground that has been busying me these days. This spot of the soil just before the good soil. Where the Lord explained to the disciples that the cares and the riches and the pleasures choke God's word.
Lapho uNkulunkulu la kuchazwa khona ukuthi ubuhle bezwe nezinto zezwe kwamthusa uNkulunkulu.
The cares and the riches and the pleasures.
Konke lokhu okwenzekayo ubugugu bezwe nobuhle bezwe.
That so easily creeps into our lives and completely chokes God's word.
Kuyangena kalula nje empilweni zethu bese emva kwalokho kucima umlilo enhlizweni zethu kaNkulunkulu.
I don't know about you, but there's so much which the Lord has spoken to me these days.
Angazi ke kuwena kodwa kuningi uNkulunkulu akhulume ngakho kumina kulezi insuku lezi.
And I pray that each one of us, that our heart will be like the good ground.
Ngiyathandaza ukuthi sonke phakathi kwethu ukuthi inhliziyo zethu zifane nalenhlabathi enhle ukuthi kuhlwanyelwe kuyona.
So that it can grow in our hearts and can produce 100-fold.
Ukuze kukhule enhlizweni zethu lokho kuhlanyele kuphinde kwande kuphindelele.
Now this morning we'll listen to a choir from Swaiman.
Namhlanje kuseni solalela ikhwaya yakwaSwaimane.
And we'll give them an opportunity now to sing for us.
So banikeza ithuba manje ukuba basiculele.
Tina masi suge sonke goneni kwetu si engenzi siyo yonke kosini yetu wangu felu Jesu wangi fela mina waba fela bantu bonke beze ba sindiswe imikuba yalomhlaba isizilutho sinovalo siyesaba singethembe lutho wakufelu Jesu wangifela mina Siniyetu elenzile loni zulu kanye nezwe lethu wangufelu Jesu wangifela mina wabafela bantu bonke beze basindiswe siya kubusiswa sonke
We say thank you to the Swaiman choir that sang for us.
Siyabonga kakhulu ku choir yakwa Swaiman esiculene.
Listening to the testimonies these days,
ukulalela ubufakazi kulezi insuku,
one can only thank the Lord.
Kuphela ukuthi siyibonge inkosi.
And there's a song in my heart,
kuneculo enhlizweni yami,
which I will not sing now,
kodwa ngeke ngilicule manje.
But the song of Akeko ofana no Jesu. Where do we find a God, the one that we serve? How he's worked in each one's heart in a different way. And we'll be listening to another testimony this morning of Mr. Linda Makabi. And we'll give him an opportunity now to say what's on his heart.
So mnikeza ithuba manje ukuba asho lokho kusenhlizweni yakhe.
My name is Linda Magqabi. I come from Mdikiso in Kantolo location in Bizana in the Eastern Cape.
Igama lami linguLinda Magqabi. Ngivela eMdikiso. Elokishini laseNkantolo eBizana eMpumalanga neKapa.
In 1981 I came to the youth conferences at KwaSiza Bantu Mission for the first time. It was such a blessing to be at the youth conference. I gave my life to the Lord and my life changed completely.
Ngonyaka ka 1981 ngaqala nqa ukufika kwasezabantu enkonzweni zabasha. Bekuyisibusiso esikhulu ukuba khona enkonzweni zabasha. Ngayinikela enkosini.
Afterwards, I finished school and I went to university. I did face many challenges at university. But because I kept contact with counselors and Christians for encouragement, I managed to overcome the difficulties that I would encounter at university.
Impilo yami yaguquka ngokupheleleyo. Emva kwalokho ngasiqeda isikole ngaya enyuvesi. Enyuvesi ngabhekana nezinselele eziningi. Kodwa ngenxa yokuthi bengixhumana njalo nomlungisisi nabazalwane ngakwazi ukunqoba.
These, for example, these challenges will include things like partying. Other people go to parties, but because I'd already made my decision, I decided I will focus on my studies and focus on the Lord.
Okunye kwalokho bekungukuthi abanye bebeya emaphathini kodwa ngenxa yokuthi besenqumile ngakhetha ukubhekana nesifundo zami futhi mehlo ami ngiwabhekise enkosini uJesu.
The choice of friends is also very important if you go to institutions of higher learning. It can determine your success or failure, both academically and spiritually.
Abangane obanabo bamqoka futhi kakhulu uma uya ezinkundleni zokufunda eziphakeme. Lokhu kungadala ukuphumelela kwakho noma ukuhluleka kwakho ngokwezimfundo nangokomoya.
I would advise any young person wanting to go and study at university to pray and seek the Lord's will, just as I did. As the scripture says, seek first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. After completing my university degree, I worked in various industries.
Ngaluleka noma ubani umuntu omusha oqondile ukuyofunda emayunivesi ukuba athandaze afune intando kaNkuluNkulu njengoba nami ngikwenzile njengokusho kombhalo ukuthi funani ukuqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyokwenezelwa nina emva kokuthola iziqu zami ngasebenza kuzo izimboni ezahlukene.
I got married afterwards, and I have 3 children. The children that I have also started attending the youth conferences. Up to now, my children are attending the youth conferences, and I can see good fruit from the youth conferences. And I'm very thankful to Kwasiza Bantu Mission for making this possible.
Ngashada futhi nginabantwana abathathu. Nabantwana bami baqala ukuhambela izinkonzo zabasha kwasezabantu. Kuze kube manje bayisayihambela izinkonzo zabasha futhi ngiphawula izithelo ezinhle empilweni zabo. Ngalezi zinkonzo ngibonga kakhulu ngemishini kwasezabantu ukuba bakwenze lokho ukuba kwenze.
I'm thankful to the Lord for all the things that he has done for me. I'm also thankful to Reverend Elo Stegen and all the other co-workers at Kwasiza Bantu Mission that support him in the work. Thank you.
Ngiyabonga nasenkosini ngakho konke angenzele kona. Ngiyabonga nakuba umfundisi uStekeni kanye nezisebenzi zakhe ezisebenza kanye naye. Ngiyabonga.
We thank you for what we could hear from Baba Makabi.
Siyabonga kakhulu ngalokho esikuzwile kubaba Maqa.
One thing that stood out for me,
okugqamile kumina kuyena,
while he was speaking,
ngesikhathi ekhuluma,
was be careful of your friends.
Wathi gada abangane bakho.
Show me your friends and we can show you your end.
Ngitshengisa abangane bakho bese ngizokutshela mina ukuthi unjani.
We need the Lord.
Siyamdinga uNkulunkulu.
We're going to ask the Makabi family to sing for us as well.
So cela umndeni wakhe uba Magqabi ukuthi usiculele.
And after that we will leave it over to the Lord's servant Baba Khumalo.
Emva kwalokho sobe sesishiyela kumuntu umntwana wenkosi ozosiphathela izwi ubaba umfundisi uKhumalo.
Thank you.
Siyabonga.
Umxhasi wam uYesu Kristu lelewa konke kunye kuyadlula. Kuyadlula nobumnyama buphambi kwam mandingozele inkosi yam nezulu lindiwelana mandingalahlu ukholo lwam uYesu Kristu liliwa konke kunye kuyadlula konke kunye kuyadlula isifungo siqinile kubo abamthembileyo xa ithemba seliwile uYesu ndisamthembile uYesu Kristu liliwa konke kunye kuyadlula konke kunye kuyadlula xa likhala ixilongo ke yena wobonakala inobungcwele sabonke yena ulilo iliwa uYesu Kristu liliwa konke kunye kuyadlula konke kunye kuyadlula.
Siyabonga kakhulu ngomculo omnandi emndeni nokwamaqabi.
Thank you for such wonderful singing from the Maqabi family.
Kumusa kaNkulunkulu nenhlanhla ukuthola amathuba nje okulalela inkonzo.
It is God's grace and his mercy to get such opportunities to listen to the service.
Kakhulu uma uzohlala phansi ulalela ingcebo kaNkulunkulu wondliwe umphefumulo wakho. Kumnandi kungcono kakhulu kwesinye isikhathi kunokuzoma la phambili.
So if one can sit down and listen to the servant of the Lord bringing the word to you, feeding your soul, that is much better than other things.
Kaningi kakhulu ma sebekhulumile abaningi abadala beyilanda indaba beyikhanyisa indaba besuzokhumbu uzosukuma emva kwabo ilapho okuthanda ukuthi kube kuthanda ukusinda sinda.
So if the elders have already spoken and others have already explained the matter and now you have to come and say what you need to say, that's not always so easy.
Kodwa ke nokho kukhona nami uNkulunkulu angibusise ngakho.
But even there's something that God can bless you with.
Umuntu angakhuluma impela ngendaba kaEsther.
You can really speak about the matter of Esther.
Kodwa futhi kululu ukuthi umuntu angaphinda into esikhulunyiwe nabanye.
So, but it's easy also to just repeat what others have said.
Asifunde isahluko sesithathu encwadini kaEsther.
So let's read from the third chapter of Esther.
So funda indima yesine.
From the fourth verse.
Kwathi zikhuluma kuye imihla ngemihla engazilaleli, zamtshela uHaman ukuba zibone ukuthi amazwi kaModekhayi ayakuma yini ngokuba wayezitshelile ukuthi ungumJuda.
Now it happened when they had spoken to him day after day that he would not listen to them, that they told Haman to see whether Mordecai's reason would stand, for he told them that he was a Jew.
Chapter 4 verse 16. Ngokuba uma uthula nokuthula ngalesi sikhathi, ukukhululwa nokophulwa kwabaJuda kuyakuvela kwenye indawo. Wena nendlu kayihlo nibhubhe. Ngubani okwaziyo uma ungafikanga embusweni ngenxa yesikhathi esinjengalesi na?
For if you remain silent at this time, liberation and rescue will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have attained royalty for such a time as this?
Paul ngifunde uverse 14 ake simfundeke noverse 16.
That was
hambani nibuthe bonke abaJuda abakhona eShushani ningizilele ukudla ningadli ningaphuzi izinsuku ezintathu ubusuku nemini nami nezintombi zami siya kuzila kanjalo ngingene enkosini noma kungengamthetho uma ngibhubha mangibhubhe.
Sorry, that was verse 14. Let's read verse 16. Go gather all the Jews that are present in Susa and observe a fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast in the same way. Then I will go in to the king, which is against the law, and if I perish, I perish.
Shilongati kuningi okukhulunyiwe futhi kulula ukuba umuntu aphinda phinde osekhulunywe nabanye.
As I've said, much has been spoken already, and it's easy to repeat what others have said.
Kodwa kukhona amaphuzu nami ayithintile inhliziyo yami lapho ngizindla ngicabangisisa ngawo.
But there are some points that were a blessing to my heart as well as I pondered on this.
Ngibuka indaba kaHaman, ngibuka indaba kaEsther.
I looked at the matter of Haman and I looked at the matter of Esther.
Uma ke ukhuluma ngoEsther, akulula ukuthi uHaman umshiye eceleni.
When you speak about
it,
when you speak about Esther, it's not very easy to leave Mordecai to the side.
Kunjalo futhi kungenzeka kalulu ukuthi uma ukhuluma ngoMordecai ukhulume futhi ngoEsther.
But it's also not easy to speak about Mordecai and not speak about Esther.
Nami ke ngizobathinta bobabili Mordecai noEsther.
So I'd like to speak about both of these, Mordecai and Esther.
Kulezi insuku ezidlule, kulezi insuku nje ngoba iqhubeka inkonzo sizwile okuningi ngabo bobabili, sezwa futhi nangendlela uMordecai ayemiyale ngayo uEsther ukuthi angakhulumi, angasho lutho.
We heard much about these two in these days, and we also heard how Mordecai had warned Esther not to say that she was a Jew. That she would not reveal the fact that she was a Jew. So, in other words, you could say he made it clear that she would have to reveal it at the time that was appropriate.
Ngaleso sikhathi emiyala kuba ngathi noma uEsther ayengazisho ukuthi ungumJuda kodwa cisho kwakungeke kusize umuntu kunalokho kwakungahle kubhubhe isizwe samaJuda bafe abaJuda.
Now if Esther had not listened to that warning and revealed her identity as a Jew, it could have led to the destruction of the whole Jewish nation.
Kukhona ezinye izinto umuntu angazisho noma nini noma kanjani. Kodwa zikhona ezinye izinto eziyigugu levangeli okudinga ukuthi umuntu azigcine kuye.
There are some things that you can just say anytime, anywhere. But there are other things, treasures of the gospel, that you keep for yourself.
Kukhona isikhathi lapho umuntu okufanele akhulume khona, angawuvali umlomo okufanele akhulume. Kodwa kukhona isikhathi lapho okufanele umuntu akathule alinde.
There is a time when you have to speak up and when you should not be silent, but there are other times when you need to close your mouth.
Kwesinye isikhathi kuba ngathi uma ngizwa into enhlizweni ngathi ngayiveza manje ngathi ngakhuluma manje omunye azaphahlukeke.
Sometimes something comes to your heart and you think, well, I can just speak, I wish I could just reveal it and pass it on right now, and you just blurt it out.
Kanti kukhona ukuthi enye into ngiyizwe kudinga ukuthi ngithule isebenze mina yakhe mina.
But then there's the time where God speaks to your heart and you realize this word is now something that needs to first work in my heart. I need to keep it for myself. It needs to do its work inside me and I can't just now pass it on to others.
Kukhona futhi ukuthi enye into uthi uma uhlangana nezimo njengoba kade sizwa ubaba uMagqabe ehlangana nezinto e-university ezinye izinto wazi ukuthi lento ngayiphendula ngezwi likaNkuluNkulu kanje ngisho lokhu nalokhu kodwa bese ubona kwesinye isikhathi laba bantu noma ngabaphendula ngezwi likaNkuluNkulu ngeke bezwe ngeke kusize ngalutho.
Sometimes when you face certain situations you can try and, like Mr. Magqabi spoke and he mentioned about university and the parties and When you try to reason with people, you could try and explain to them from the Word of God why you're not doing what they are doing. But then you can also realize, but you can speak to them and speak to them from God's Word, but even if you do that, they still wouldn't hear.
Kufana nokuthi ma ungumuntu omusha ufike phakathi kwabanye abantu abasha bephikisana ngezwi likaNkuluNkulu okanye umuntu omusha baqonde nje ngqo bezokubuza imibuzo ngezinto eziseBhayibhelini ngoba befuna ukuqala nokubona ukuthi uyayazi lento oyishoyo njengoba uMkhristu nje.
Sometimes when you as a young people meet up with others, they will try to test you and ask you particular questions from the Bible to see, do you really know what you are standing for?
Sesizwile okuningi inkonzo ziqhubeka iqondene nani basha kumbe ulapha khona nje unqumile enhlizweni wathi sengizomphilela uJesu manje ngiyashintsha impilo uzohlangana nezimo nanabanye abasha abazokubuza imibuzo ngokukholwa kwakho.
Now you might have in this past time decided for the Lord, and you said, I make my decision, I'm going to stand for the Lord. You're going to meet up with situations where others are going to come and test your faith.
And
some will come to you for the mere fact or the sake of arguing, trying to argue with you about this matter, and this argument back and forth trying to prove the point doesn't help anybody.
Yingakho ngithanda ukuthi ngibaluleke abantu abasha, wena oyinqumele ukuthi ngizomphilela uJesu ngizohlukana nezono ngizohlukana nezwe nezinto ezisezweni uma uphumela obala ngokukholwa kwakho mphilele uNkulunkulu uphile ungasheshi ukukhuluma. Lokho kumukele okuzwile akukiyeke kusebenze kuwe kwakhe wena enhlizweni kukwakhe emphefumulweni kukwakhe engqondweni uze uqine ekholweni uze ukuthi cha ngimi manje edwaleni linguJesu ungasheshi ukukhuluma.
So you as young person who have decided for the Lord, now is a time where you don't need to speak too much. You need to live out this gospel that you have found. It needs to be evident in your life, and through that you can be a blessing to others.
Ongadinga ukukhuluma yilokhu nje ukuthi bengisoni. Ngonile kuwe baba, ngonile kuwe mama, aunti, malume, mkhulu, gogo, mfowethu, bani bani, ngona ngokwenza ukuthi nokuthi. Ngicela uxolo. Lokho ke thatha isinyathelo ukwenze, khuluma ke lokho. Buyisana noNkulunkulu, buyisana none ekubona.
What you should speak is where you need to go and make right. Where you need to go and say, Uncle, Aunt, Mother, Father, I am sorry. I've sinned before you. I've sinned before God. That you need to make right, and you need to take the steps to make restitution.
Uma uzu kuthi uhlabekile uthintekile enhlizweni ngento ethize, thatha isinyathelo ngempela, ungalindi ibhadi, ungapholisi amaseko, thatha isinyathelo uqonde kumntwana kaNkulunkulu, uyithobe, usivume isono sakho, ungashonisi la.
And if God has pointed out something in your life, don't wait. Make sure you find someone. Take steps to find a child of the Lord and go and make that sin right before God.
Kodwa laba bazoza bezokuphikisa ngokukholwa kwakho, bezothi ha wena konje usiyakholwa, usumfundisi noma usumkhokheli, bekubuze lokhu nalokhu. Thula noma uphume phakathi kwabo ukuze uvikele uphila kwakho.
But those that come to you simply for the sake of arguing, to say, oh, are you now a preacher? And do you now speak like this and this? And what about this? Well, you don't need to answer them. Just keep quiet or just leave their presence.
Gogunye uzohlangana nabakubuza ngokukholwa kwakho ukuthi yini ungakwenza ukuthi. Awusakwenzi ngani ukuthi manje. Yini ungenza ukuthi nokuthi wenze njengathi. Kokunye awudingi lokhu kuphendula ngeBhayibheli ngezwe eliseBhayibhelini ngoba labo bantu kumbe abazukuyizwa impela leyo nto abazukuyiqonda futhi neBhayibheli abalifuni nje kwakholwa abakufuni nje.
Some will come to you and ask, why don't you do these things that we used to do together anymore? Why have you stopped with this? Why have you stopped with that? Some of those things you don't need to answer them and say the Bible says this or that, because those people don't want the Bible, and because of their carnal nature they will not understand what you say from the Bible. Let me explain from my own testimony. In 2001, my father passed away. I am the oldest son. Now, my other fathers, my uncles, called me and they sat me down.
Now,
they told me, when we dig your father's grave, you need to take a spear and stab it in there, and you need to guard that grave. I had to stay there and guard that spear that I had stuck into the ground there at the grave. But now I'm a child of the Lord. They wanted to see now, what am I going to do? How will I answer them by their request to stab the spear in there by the grave?
And
I asked them, now, for what do I need to do that? Why should I, what's the reason for doing it? They said, it is something that's done, it is a custom. I told them, fathers, please explain to me what is the reason behind this custom? I don't want my children to see that I've done this. And when I grow up, they ask me about this, and I don't have a reason. Why am I doing this? I needed to be able to stand before God and man and be able to to stand for my actions, that I know I did this and I had a clear mind about what I did. And when someone asks me, why did you do that, I would have an explanation for them. My uncles knew that I was a Christian. They knew that I had parted with the ancestors, that I had done away with everything of ancestral worship. For me to try and explain to them from the Bible that this is now wrong wouldn't have helped them. Many things that are done outside are done just because it's done. It's just a custom. People say it's just something that we have to do. There's no reason behind it, and they don't know why this thing is being done. I didn't see a reason why I should now argue with them from the Bible and try to explain why I shouldn't do that. I just asked them, what is the reason that I have to do this?
And
And they only answered me, it is a custom, it is something that is done. And that's where it ended. There was no other explanation. So eventually I said, fathers, please excuse me, I cannot do this. Because when I'm older one day and my children ask me, why is this done? I cannot give them an explanation.
Ngakho umuntu omusha uma bekuphonsela inselelo usukhethile uJesu waphenduka wayihlukanisela inkosi. Kungenzeka ekuhambeni kwakho uphonselwe imibuzo nenselele ngokukholwa kwakho. Kokunye kwabanye kuyofana nokuthi uphonsa nje amaparele enjeni. Awudingi lokhu baphendula mhlambe ngezwi likaNkulunkulu. Uma udinga ukubuza, buza umbuzo nje oqondile okhanyayo, wedlule kuleyo nto ukuze ugweme ukuphikisana ngeze.
Now, if you have made your decision for the Lord and you've decided to follow the Lord, temptations and challenges will come. People will ask you questions. But don't go and just throw your pearls before the dogs or the swine. Just ask a question, a clear question, and then pass away from that moment.
Kaningi inkosi yayithi mayidlula la uHashiveroshi engene sangweni kukhona ingceku zimguqele zimkhothamela ingceku kanti emva kwalokho ma uHamane sethola isikhundla esiphansi kwenkosi naye ubeguqelwa akhothanyelwe uHamane.
Now the king, when he came into the gates, all the other servants would bow down before the king, but now here Haman came. And he was now below the king, and he expected everyone to bow to him as well. And every time he went into the gates, all the servants would have to bow before Haman.
And Mordecai,
he was there at the gate as well. And he was expected to bow as well. But then the servants of Haman saw, well, Mordecai is not bowing. He doesn't obey the instruction. Day after day, the other servants would watch and see all of us are bowing, but Mordecai, he refuses to bow. And then these servants remembered that Mordecai had told them he was a Jew. And Mordecai said, I am a Jew. I bow before God. I can't bow before a man.
NjengomKristu ongafanele okungekuhle ukuthi akhothamele izithixo azenze uNkulunkulu wakhe.
And so a Christian should not bow to other gods or other things and make them to be his God. So Haman's servants went and said, Haman, there's this man at the gate. We all bow down. All of us are obeying, but except him, he refuses.
Futhi lendoda ishilo yathi yona ingumJuda lendoda.
And he said, I am a Jew.
Sebemtshelile uHamane basebelindela bebheka ukuthi uzoma yini emazwini akhe uMordecai. Lokhu ukuthi yena uthe ungumJuda yena. Usazokuveza inlokho, usazokugqamisa inlokho njengoba eshilo kuthina ma esebuzwa uMordecai.
Now they wanted to see whether Mordecai would stand by what he had said, whether he would still stand by that he was a Jew after they had now told Haman, and Haman asks about it.
Amazwi angithinte kakhulu enhlizweni yami lanathi usazoma yini emazwini akhe.
And what touched me is the where it says whether he would still stand by his words.
Njengomuntu othe kubantu ngingumKristu mina isishintshile impilo yami angisakwenza ukuthi nokuthi angisaphili ngale yampilo angisahambi ngale yendlela ngingumKristu mina bese bemangalela kulabo abaphambene nobuKristu befuna ukubona ukuthi usazoma yini emazwini akhe ukuthi yena ungumKristu.
Just like a person who says, I am now a Christian, I don't do this or this or this anymore. And others will come and say, we will wait and see whether he stands by that what he said, whether he will stand by the fact that he says he is a Christian.
Ma Christu, bantu abasha abalivumile igama elihle lika Jesu umsindisi. Lapho eniyakhona, lapho eniphila khona, bakhona abalindele ukubona ukuthi njengoba ushilo wathi wena ngumKristu ungumntwana kaNkuluNkulunkulu wena balindele ukubona uzoma yini kulawo mazwi akho nomsuhlangana nezinto.
You child of the Lord who have said I am now a Christian, I am going to serve God, there where you are, there where you stay, you will find those who will say, we will wait and see whether he said he's a Christian. Let's wait and see whether he stands by what he has said.
Ubaba Maqabi waphenduka ela enkonzweni zabasha. Waze waqede high school, wahamba oye university. Wayengafika shintshe leKapa, angabesama kulokho athi ukholwa yikho. EKapa wayengabona umuntu akubo, engenamuntu angakubo kungekho mzalwane. Zayingashintshi izinto lapho, agudluke emazwini akhe. Ngabe wena mntu omusha uyama yini emazwini akho lapho khona na?
Baba Maqabi got converted here at the youth conferences and then he went to study there in Cape Town. There, away from his family, away from other believers that he knew, he could have easily changed what he said, but he stood by what he had said here. And you, child of the Lord, where do you stand? Do you stand by your decision?
Mhlambe umuntu omusha lapho usubhuqwa abanye abasha bethi ha usuyikholwa usumfundisi umkhokheli njengoba sike sasho uyaqala manje wesabe ube namahloni ngevangeli ube ngathi ungacasha phansi kwamadesk.
Maybe when others start and say, oh, look at that person now, he is a preacher, he sees himself above us, and they carry on and mock you, do you now start being afraid and being shy of that gospel that you received?
Mhlambe lapho ofunda khona ulungela nje ukuya university mhlambe. Mhlambe uyothi mawusubhuqwa ishintshe izinto. Mhlambe kwamanje lapho khona ngisho kini wesaba ngisho ukuthandaza nje ucela uNkulunkulu abusise ukudla ozokudla. Unamahloni okuthandaza noma use restaurant unamahloni okuthandaza uveza uKristu bakho.
Now that you might be decided for the Lord, but now there at university, or maybe even in a restaurant, you're now even afraid just to pray for your food and ask God's blessing on that.
Mhlambe emphakathini lapho phila khona, yebo bayezwa ngendaba ukuthi umKristu, kodwa umusa phakathi kwabo, uKristu bakho buyashabalala, buyanyamalala, uyabufihla, awubuvezi.
There in the community where you stay, they know, they heard, yes, he said he's a Christian. But when you live among them, all that Christianity vanishes away and it doesn't come through that it's clear from your life that you are a Christian.
UbuKristu kakusho ukuthi size simveze ngokukhuluma kuphela. Kodwa inkambo iyona ebuveza kakhulu kunokukhuluma. Bese kuthi ukukhuluma kufakazele lokho esikuphilayo.
Our Christianity is not just shown to other people through what we say, but more so through what we live and through our actions. And they should see by that we are a Christian.
Mhlambe mawusuya phakathi kwabanye abasha uzowesaba ukwehluka uthi hawu napa bagqoke nabo kubampintshayo hayi ngizokwehluka kanjani mina usiyabufihla ubuKristu bakho mase begqokela bodangala babampintshayo abacijile. Sebetebhisile bewabeke ingqini amabhulukwe nawe phela ufuna ukufitha esikhathini samanje ufuna ukuhambisana nesikhathi samanje nentsha yasezweni uyesaba ukuveza ubuKristu bakho.
When you see those around you dressing these tight clothing and all these other styles, then you suddenly think, well, how can I fit in? Am I really supposed to show that I'm different through the way I dress up? And you start trying to dress more towards what they're dressing to fit in with them. And you as a girl, maybe you come and you see the other girls wearing tight pants or short skirts where you continually have to try and pull it down, and you realize now, but you get scared and you start wearing what they've done, and you hide your Christianity in that way. But Mordecai, there at the gates, he did not bow. He said, I am a Jew, and that is where I stand. But he said, Esther, you keep quiet there in the palace. You're a child. If Esther had revealed her identity beforehand, the whole Jewish nation would have perished. But the time came where Esther herself also had to reveal her identity, that she was a Jew.
Wadinga ukuthi sekufika isikhathi ke manje esifaneleyo ukuthi aziveze ukuthi umJuda ngenxa yesizwe sakubo amaJuda.
The time came where Esther had to reveal and say, I am a Jew for the sake of her Jewish people.
Ngaleso sikhathi kwasekufika isikhathi lapha amaJuda ayengahlabhuqwabhuqwa abulawe onke amaJuda kwabonthi ngenxa yesizwe sakithi esesitholile futhi siluleko kuye uMordekhayi umhlobo wakhe. Esther, umthula nokuthula kulesi sikhathi wena ngeke usinde kanye nesizwe sakini.
The time came where Esther herself also had to reveal her identity, and she once again got the advice from Mordecai. Esther, if you keep quiet at this time, you and your family will perish. And Esther realized, now I have to reveal who I am. I have to stand up for who I am. Because if I don't, I will perish. And here we see Esther getting strength, getting inspiration, and saying, well, if I perish, then I perish, but I will stand. She realized, I need to stand up now. I need to show who I am. If I die, I die. We are anyway going to die. Our whole Jewish nation will die. But let them not die while I'm still there. Let them rather die if I've already perished before that. Where are the young people today who say, I will stand up, I will make sure, I will stand up for my God, I will not deny the Lord Jesus, even if I have to die for it, even if others hide their Christianity, I will make sure it's clear.
apha amaKristu noma emadala ke aphumelo bala nokholwa kwawo noma kuseyinhlanganweni zombusazwe noma kuseparlamente noma kukuphi emphakathini lapha besuke bekhona bayabuka mhlambe ubuKristu bunyathelwa ngenyawo bapha bazophumelo bala bame bethi uma ngibhubha angibhubhe akwazi kwenzeka lokhu phambi kwami.
Where are those people that's going to stand up and say, my Christianity will be clear. I will stand up for Christ, even if I have to perish. And it looks like it's being trampled all over in society, in every sphere of society, God's word is being trampled on. Where are those that will stand up for God?
Mhlambe sesaba ntanga yethu bantu abasha. Uyesaba ukuvela phakathi kontanga. Ngoba nakho phela abaningi bona baxoxa ngezinto zabo zasezweni. Uyesaba ngisho nokukhuza lapho sebenza okuphambene ungafanele ukuthi uthi nje hawu kahle bo akwenziwa lokho. Akubuhle ukuphila kanje. Akubuhle ukwenza kanje.
Maybe you are scared when you amongst others when they do something wrong to even rebuke them and say such a thing is not done and you don't even want to stand up and say we don't do that.
Mhlambe kokunye size sesabe nombuso wezwe sesaba amakhosi noma esifaka ezintweni ezisixabanisa noNkulunkulu sesabe ukuma ezikhathini ezinjengalezi siphumele obala nevangeli nokholwa kwethu sithi cha la asingeni singamaJuda thina singamaKristu thina.
Will you stand up even in different situations where people say we have to do like this and like that? Where you can say, no, I'm a Christian. I stand for this. This is what I do.
Baphi abasha bazokwenza isinqumo esifana nesika Esther. Bethu uma ngibhubha, angibhubhe kunoba ngingene esonweni. Uma ngibhubha, angibhubhe kunoba ngijole njengabo. Uma ngibhubha, angibhubhe kunoba ngiyokweba.
Where are those like Esther who say, if I perish, I perish, rather than sinning? If I perish, I perish, rather than stealing or partying.
Kwani ndaba eminyakeni edlule enkonzweni zabasha sasixoxelwa babumfundisi la enkonzweni zabasha.
A number of years in these very youth conferences, Baba Mfundisi related the story to us.
Kukhona abafana babejwayele njalo ukuthi bahambe beyontshontsha benomkhuba wokweba.
There were some boys who always went to steal. And they had this habit of going and stealing at places.
Njengabanye abantshontshayo nakulesikhathi esiphila kuso bentshontshe izithelo zabantu abanezithelo bentshontshe ini nani lapho behlala khona.
And there are others today even who go and steal and they go and steal the fruits of other people. Going into their places and stealing their things.
Abanye amaklasini ingane seziyazi ukuthi angifune akufanele ngishiye ipeni lamphe wedesk. Akufune ngishiye ama exercise ami nencwadi zami. Ngono noma ngiyodlala ngiphuma ngihambe nawo ubhakha wami ngizayintshethe ngoba khona amasela ebayo emaklasini.
Others say, well, I can't even leave my pen on the desk or I can't even leave my exercise books on the desk. I rather take them and put them in my bag and go and play with my bag because there are thieves that will steal it and I'll come back and find nothing.
Laba bafana babejwayele ukuthi bahambe beyontshontsha.
And these boys would often go and steal.
Kwase kwakhona omunye umfana wathola inkonzo wayesenquma enhlizweni yakhe wathi ngiyahlukana nabafana abantshontshayo angisezukweba manje.
And there was this one boy who met up with the gospel and he said, I'm not going to steal anymore.
Kanti babejwayele ukuhamba beyontshontsha izinto bentshontshe izithelo zabantu.
And these boys would go and steal the fruit from other people.
Ngolunye usuku bafika laba bafana sebezwile ukuthi lo usethe useyakholwa yena useumkhristu yena.
And these others came and said, well, we've heard that this one said now he's a Christian. And they said, hey, you, come, we're going to steal oranges today. And this boy said, I'm a Christian now. I cannot steal oranges anymore.
Bamphoqa bemcindezela ngenkani bethi uzoya noma uthanda noma ungathandi. Asambe siyontshontsha ama orange.
And I said, you have to come with us, whether you like it or not. You must come and steal oranges with us.
Wenqaba wathi ngeke ngiye mina ngiyumKristu mina angebi izwi likaNkulunkulu lithi ungebi.
And he said, no, I am a Christian now. The word of the Lord says, do not steal.
Isigcino bambamba ngamandla bemhlanganyela bamdonsa bahamba naye beya lapho kuyowebiwa khona.
And eventually they grabbed him by force and dragged him to that place where they were going to steal.
Batintshontsha nawe.
And I said, steal.
Wenqaba.
He refused.
Bathi hayi sizokukhombisa bamthatha baya naye emfuleni esizibeni.
And they said, well, okay, then we'll have to show you. And they took him there to the river.
Bathi uzozuvume ukuthi uzokweba nawe sokufaka la emanzini.
And I said, you will have to admit that you're going to steal with us. We put you here in the water.
Masebela izibeni bamcinde bathi nje sizokuminzisa sizokufaka lezibeni uzozuvuma ukuthi uyakweba. Uma usuvuma ukuthi uzokweba sokubona ngoba usuphakamisa isandla. Bamfaka ezibeni bamcindezela ngebhaxa phakathi emanzini.
And they said, you have to admit that you have to agree that you're going to steal with us. If you don't, we put you here in the water and we're going to press you under the water and we'll see that you have admitted when you raise your hand.
Wabathi uyapaquza ehlule ukuphefumula emanzini bamcindezela bathi uphakamisa isandla mawusuvuma uma ungakavumi sokucindezela emanzini.
And they pressed him under the water and they held him there that he couldn't breathe. And they said, if you want to steal with us, you raise your hand.
Isigcino emva kwesikhashana lomfana bemcindezele engavumi ukuthi ngizovuma ukweba bathi bebona isandla sasivela sithi.
And after a while they after him refusing to not give in, eventually they just saw his hand coming up like that.
But how? Nange sevuma nange phakamisa isandla siyavuma asimdedele.
And they said, oh, now he's agreeing with us. Now he's going to steal with us. Let's let him go.
Isandla sashona phansi.
And the hand went down.
Akabange saphuma emanzini.
And he never came out of the water.
Wafa kanjalo.
He died like that.
Wathi uma ngibhubha angibhubhe kunoba ngone. Kunoba ngone enkosini yami. Ngiphika ubuKristu bami. Ngiphika umKristu, uKristu wami. Uma ngibhubha angibhubhe.
He said, if I perish, I perish. I will not deny my Lord. I will not give in to this demand from them.
U-Esther wayazi kahle ukuthi uma ephumela obala, uyibeka engcupheni, uyibeka engozini.
And Esther knew that if she would now reveal her identity, she was going to be in danger.
Kodwa nokho kwase kufike isikhathi esifaneleyo sokuthi aphumele obala u-Esther.
But the time came where she had to reveal her identity.
Kwase kufike isikhathi esifanele sokuba iveze ukuthi ungumJuda yena.
The time came where she had to reveal, I am a Jew.
Okokuqala kodwa. What? Mordekhai, qoqa abanye abaJuda lapho khona. Nami ngizoqoqa amanye amaJuda la enginawo la neyintombi lezi zingizungezile. Sizile ukudla, sithandaze.
But she said first, Mordecai, you gather all the Jews in Susa, and I and my maids, we will also gather, and we fast for 3 days.
Nangempela bahlangana bakhuleka lapho emzini waseShushani, bese emthandazweni bazi beqonda ukuthi babhekene nempi manje, ukufa ukuphila ababhekene nakho.
And they did that. They gathered there in Susa, they prayed, they fasted, because they faced this matter of life and death.
Ngoba waqonda uEsther ukuthi amandla okuma siwathola emkhulekweni. Amandla okumelana nezilingo nezinselele siwathola emkhulekweni.
Because Esther understood that the power to stand was obtained through prayer.
Yikho ke simthole sema uEsther eqina ethi mangibhubha angibhubhe.
And this is where we find Esther, that how we see her strength. If I perish, I perish.
Bapha basha mapha maKristu athi mayehlangana nezinto athi cha ngizwe emkhulekweni ngiyothola amandla enkosini yami nginxuse enkosini yami ukuba iqinise lamadola axigayo ngime noma kumnyama noma kubomvu.
Where are those Christians when they face difficult situations that will go on their knees and go and seek inspiration from God, even if it's a matter of life and death?
Ewakhumbula amazwi kamalume wakhe ukuthi omothula Esther nokthula kulesi skathi isizwe sonke samaJuda sizobhubha nawe ngekusale uzobhubha nawe.
Esther remembered the words of her uncle who told her, Esther, if you keep quiet at this time, the Jews will perish, or you will perish, even if redemption comes to the Jews from another source.
Njengoba sifunda lapho verse 14 chapter 4, ngokuba uma uthula nokuthula kulesi skathi, ukukhululwa nokuphulwa kwabaJuda kuyakuvela kwenye indawo. Wena nendlu kayihlo nibhubhe. Ngubani owaziyo uma ungafikanga embusweni ngenxa yesikhathi esinjengalesi na?
As we read there in verse 14 of chapter 4, for if you remain silent at this time, liberation and rescue will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have attained royalty for such a time as this?
Wayizwela u-Esther ukuthi hayi asikho isikhathi sokuthula manje. Akusafanele ngithule manje. Angiphumele obala ngikhulumeke manje.
Esther understood that she could not keep quiet anymore, that she could not remain silent.
Noma ngabe wakhuluma enhlizweni yakhe kuphela, noma wakuphimisela nangomlomo, kodwa wathi uma ngibhubha, angibhubhe.
Whether she said it with in her heart or whether she said it with her mouth loudly, if I perish, I perish.
Noma ngibhubhe mina kanye nendlu kababa nesizwe sonke sakithi.
That I rather perish with my father's family and with the whole nation.
Uma ngibhubha, angibhubhe.
If I perish, I perish.
Ngenxa yalesi sikhathi.
Because of this time.
Bantu abasha nesibona isikhathi esiphila kuso.
Young people, you see the time that we live in.
Niyabona indlela okuphilwa ngayo lapha phandle.
You see the type of life that is lived out there.
Niyababona nalabo bathi bangamaKristu bazelwe kabusha basindisiwe niyababona banhloboni lapho phandle.
And you see those people outside who say they are born again and who are Christians. You see the type of lives they live.
Bapha bazophubela obala bathi ngono sehluke thina. Singafani nalaba esibabonayo lapha ngaphandle.
Where are those who will say, stand up and say, let us rather be different. Let us rather not blend in with those outside.
Bapha abantu abasha abathi mabe gcuma abanye benza lokho kwenziwe emabhasikobho bekwenza phakathi esontweni athi mina ngizukwenza.
Where are those who, when others jump around in church like they do at the bioscope, will say, I will not do such a thing.
Izwi lenkosi lithi masingalingisi lelizwe.
The word of the Lord says, let us not conform to this world.
Masingafani nalelizwe.
Let us not be like this world.
Izwe lephandle lisemdansweni. Thina asidingi ukuya lemdansweni siyodansa khona.
The outside in the world, they dance. We don't need to go, if you want to dance, go outside there. You don't have to bring it into the church.
Manje pho masekudanswa phakathi endlini kaNkuluNkulu, siyadansa lapho sekukuhle emakusendini kaNkuluNkulu, kodwa sithe akukuhle le edisco.
We say it's not good to go there to the disco. There in the disco they dance, but now it's fine to dance here in church. Is that right?
Bapha abantu abasha bazothi sizophila impilo ehlukile. Asizukufana nabo. Yebo bayakwenza bona. Noma bethi basindisiwe, kodwa ngeke thina. Ngeke mina. Wena uwe nje. Uthi mina cha ngeke.
Where are those young people who say, we will not do that? Even though other, so to say, born again Christians do it, we will be different. Even if you're alone, you can stand and say, I stand by this.
Muntu omusha uyababona abantu abasha lapho ukuthi bagqoke kanjani noma bethi basindisiwe. Kodwa wena unamahlono okwehluka na, ungafani nabo.
Young child, you see how the world dresses up, and even those who are Christians in the world, how they dress up. Are you scared to be different from them?
Uyabezwa nasesontweni sebekhuluma ulimi lwesitsotsi lapho mhlambo okhonza khona. Kodwa unamahlono wehluka wena ungafani nabo. Ukhuluma ulimi lwakho liqondile nje wena njengomntwana kaNkuluNkulu unamahlono wehluka.
And where you see in the churches outside where they just speak the slang and the language of the world, do you conform to that or do you say, I'm different?
Mhlambe nakulezi insuku lalele lezi inkonzo kukhona okuzuzile okutholile uyayizwela enhlizweni yakho uyathatha isinqumo sokuthi hayi angehluke.
Maybe there's something that you have gained in these services where you realize I need to be different now.
Uyayizwela ukuthi hayi ake ngiphile impilo eyehlukile engafani nalaye amaKristu yebo ngumKristu bazosho futhi vele bethi ngani nathi siyakholwa.
Where you realize, I need to be different now. I need to stand out from those others who call themselves Christians. And they will come to you and say, we are also Christians. We also believe in God. But I believe that through your standing up and through your being different, God can do a work there in your church or your family or your community.
Ngokusukuma kuka Mordekhayi, ngokusukuma kuka Esther, kwadaleka umehluko sasinda sonke isizwe sakube isizwe samaJuda.
Through Esther and Mordecai standing up, the whole Jewish nation was saved.
Ubani waziyo kumbe ngokusukuma kwakho lapho khona uphila impilo enomehluko ukuba kungeshintshe lonke ibandla okhonza kulo kushintshe umphakathi wakini kushintshe umndeni wakini ngenxa yakho nje wedwa.
Who knows what can happen in your congregation, your family or your community through your standing up and standing up for Christ?
Lokho okwakubonakala kungunqoba kukaHamani ezokuba ngathi uzonqoba uHamani kuphanyekwe uMordekhayi esigcotsheni kwashintsha kwaba kunqoba kaMordekhayi kwaba kunqoba kaEsteri kwaba kunqoba kwamaJuda onke.
And the victory that they got over Haman, which was all turned around, where Mordecai now was elevated to the highest position in the below the king, and where the Jews were all saved and Haman was destroyed.
Baphi abasha nabadala abazophumela obala kulesi sikhathi esiphila kuso baphumela obala ngokukholwa kwabo ngobuKristu babo.
Where are those young and old people who will reveal their colors, who will show their Christianity to the world in this time that we live in?
Ngabe sekugcwele amagwala odwa manje buKristwini.
Everybody just calls themselves Christians, but it's all just
all cowards.
Should all Christians now have water in their knees and not even be able to stand for Christ?
Uma sithula nevangeli thina. Uma sithula singayivezi ngempilo nangenkambo yethu. Ubani omnye ozokwenza uma kungethina?
If we remain silent, if we don't show our Christianity and stand up for Christ, who will do it?
Ubani omunye ozophumela obala ngenkambo yakhe, afakaze ngoJesu wakhe, akhulume ngoJesu wakhe, uma ngakhuluma thina, kakhulu kulesi sikhathi esiphila kuso.
Who will stand up for Christ through their actions and show their Christianity? Who, if we don't do it, who else will do it?
Bayakwenza abanye maceleni maweni uthule ungalivezi ivangeli. Bakwenze basindise isizwe sakubo basindise imindeni yakubo kodwa wakini ubhubhe ngenxa yokuthi wena ulifihlile ivangeli lapha ekhaya kini. Wayifihla ukuthi umKristu wena wanamahloni okuphila impilo ehlukile kubhubhe wonke umndeni wakini ube necala wena lokuthi awuvezanga ivangeli mndenini wakini.
Others will stand up and they will be saved, they and their families. But because you did not stand up, you and your family will perish.
Baphi abasha abazophumela obala kulesi sikhathi esiphila kuso baphumela obala ngevangeli na?
Where are the young people who will reveal their true identity and show who they are?
Baphi abasha abazothi uma ngibhubha angibhubhe kodwa ngimkhristu mina ngomjuda mina?
Where are those young people who say, if I perish, I perish, but I am a Christian, I am a Jew?
Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa kithi asize siphile impilo enomehluko eyahlukileyo singazifanisi nalelizwe bantu abasha maKristu.
May God be gracious to us that we will live a life that is different to the world, different to the substandards of the nominal Christians, that we can show clearly Christ's standard.
Futhi kuyobe kubonakalisa ubudoda impela njengo Esther owaba indoda ngokomoya. Uma ngizothoba ngithi awu ngehlulekile nkulunkulu ngizithobe ngivume ukona kwami ngonile ngehlulekile angilivezanga ivangeli ngendlela efaneleyo.
And if you realize that, be a man, stand up and say, I did not stand up for Christ, and you humble yourself and you confess that sin.
Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa kithi.
May God be gracious to us.
Ngiyabonga kakhulu Baba Khumalo.
Thank you very much Baba Khumalo.
I say ngiyabonga because I don't know if I can say siyabonga.
Ngithi ngiyabonga ngoba imini ngizwile angazi ukuthi singasho ukuthi siyabonga.
I'm not sure if you have heard what was said.
Angazi noma uzwile ukuthi kuthiweni.
Then listen again.
Lalela futhi uphinde ulalele.
Because Satan is waiting now. As soon as you go out, he will come and try and snatch that which he has given us.
USathane ukulindile lapha ngaphandle ukuthi uma uphuma nje manje emva kwalenkonzo ulindile ukuthi uzokuphuca kulokho okuzwile namhlanje.
Don't lose what God has given us this morning.
Kungasilahlekeli lokho uNkulunkulu asinikeze khona namhlanje
kuseni. Then rather take the time and re-listen to what God has sown this morning.
Nalokho thatha isikhathi uphinde ulalele lokho uNkulunkulu akushilo kuthina namhlanje kuseni.
If you still don't understand, listen again.
Uma ungaqondi namanje phinda futhi ulalele.
But if God has touched something in your heart this morning, don't wait. Try and phone, see a counselor and get rid of that which is in your heart.
uNkulunkulu uma ekhombile okuthile kuwena enhlizweni, ungabusalindi, ungabusapholisa amaseko. Shaya ucingo, uzame ukukhuluma nomlungisisi ozokwazi ukukusiza.
Who knows if this was your last opportunity?
Ubani owaziyo mhlawumbe leli bekuyithuba lakho lokugcina.
But may each one of us stand up and say, if I perish, I perish.
Ngalokho ke sonke kumele sime sithi uma ngibhubha ngiyabhubha.
I will not go back to that sin in my heart again.
Angisabuyele emuva kuleso sono enhlizweni yami futhi.
By God's grace, we'll carry on again at 3 o'clock.
Ngomusa kaNkulunkulu sizophinde siqhubeke ngehola lesithathu.
And if there are still maybe other young people in your area that hasn't listened, go and call them and say, come, let's sit together at 3 o'clock.
Uma kukuthi abekho abantu abasha obacabangayo abangakezwa ngalezi nkonzo, baphinde ubazame ubameme ukuthi niphinde nikwazi ukuthi nizolalela namhlanje ntambama.
So that they too can maybe receive that which has been sown.
Ukuze nabo ngokwabo bezwe lokho sekuhlanyeliwe.
Shall we pray?
Let us stand up.
Lord, we thank you for your word.
Nkosi Jesu, siyabonga ngalelizwi lakho.
Lord, your word which is sharper than a two-edged sword.
Izwi lakho libukhali okudlula inkemba ekhali inhlangothi zombi.
And Lord, may your word not let go of us until we've bowed.
Izwi lakho Nkosi, melingasuki kuthina Nkosi ukuze sikwazi sibe sizithobe phambi kwakho.
We pray Lord that you'll be further with us in this day.
Siyacela Nkosi ukuba uqhubeke nathi kulolu suku.
And that you'll give each one of us an opportunity to meet again wherever it is, at 3 o'clock for the next service.
Uphinde inkosi ukwazi usinikeze ithuba inkosi ukuthi sikwazi ukuhlangana namhlanje ntambama ngenkonzo yehola lesithathu.
Lord, we don't deserve this, but we pray this all in Jesus' name.
Akusifanele konke lokhu inkosi, kodwa siyakhuleka inkosi ngegama lenkosi yethu Jesu.
Amen.
Amen.
Thank you.
Siyabonga.